sithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Oh angimtholi Nangaphuma Phuma la sithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami
Ayi, bathi gola mtano muntu bengihleli nama chimbos sibukiso wethu dabi ke uyamaza uthi boss mase shaye two ezenza isigora sashiphosh kuze wakhala umakhelwane nika sedlala imigosi boss ungikhumbuleni how I think I no funa sigibela uend ring yaza uyithandi local bagibela bayehla eshi bakumoshela isikhati protection akuna airbag insimbe endala shone phansi mina ngumelusi wena inkomo yami ngizokulusa ngedwa zwi la yenkampani yami bafuna eduze kwakho ngingakuthola usuzacile kanti futhi bayalamba ngisengakuthola bekuhlabile uyazi ka Kickstarter wawufaka ukhiye ngiyaduma hayiduma yasamaya walifaka ikhiye ngiyaphuma ayimi emehlweleni yasitaka umfana uyaphusha ngiyena umngane omakhenikhi akhathi upetroli ngiyaphuma
phuma phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi
Ayi Uyakhala ubhobhobhu lokhu ushilo tititi Ekhanda isiphithiphithi esidinga umhlophe usikilidi Esha imvivilithi iqonde ethu uyimbilijisi Ngizama igiligidi ukuthi ngimfake ebhilidi Uyazi ngiyakuthanda ngisoze ngakudlala Ngilinde ngiyophanda ngizobuya malithambama Ngesibani ngiyasikhandla ngisoze ngasidala Uyazi inkumbulo ingiphathi sikhanda Baqinisile bathi indoda ifunda ngamaphutha Xola sithando sami nami ngifunde ngamaphutha Kungenza ukuzatshwala yobephelile amaphutha Ngoba iphutha kulona iphutha ma ngiliphinda seliphutha Laphuma ngiyaphuma ngiyokubona ma kushonilanga Liyakhula nokhula lima nami sivunisana Inhliziyo inokuthula ma ithula kunephisa ekhaya Ligelezo kothukela uthando lwethu
muvi Nangaphuma Phuma la usithele khona Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Hlampu dalu yolibambu cingo lwami Kulobusuku angimtholi angimtholi Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Sengizothatha pidali Mavalo cingo lwakho Sengizothatha pidali